Kama lino, labda minife Yendo ukingoni, mjitulize Kumwacha sizani no Shape body FC09 And she's my number one Kama katoroka peponi, fundiwara Same body, different vibes Twiga wa sadani, you know Kama katoroka peponi Nasikia The way she move yake body body Ana nipondisha midadi Yani hile light back from Yami na ye Ate tomindo baby daddy Mahua, mahua, nampa mahua ye
Mahua ye
Toto najua, anajua, paka najua tena
Anajua tena
Mahua, mahua, mahua ye Toto najua, anajua, paka najua tena
Anajua tena
Nakupa moyo, chukua mama Usi utupo tani changanya Kama ni maji weni kina kilifu Na mimi noni shazama Amini kukuwaja sidhani Fanya niwe peke yangu Umeniweka kiganjani Chukua mama beba mali zangu
Tuweshi move yake body body
Mala
Ananipandesha midadi
Mala
Mile night bedroom ye minaji
Kwara
At the top mindo baby daddy
Hey, hey. Kiuna mwani kafunzwa tanga Zombe akiri cheza charanga Anavisanga akiwa kwa kitanda Usiulize why na mpenda
Mahua Mahua Toto najua, anajua, paka najua tena
Anajua tena
Mahua, mahua, mahua ye
Mahua ye
Toto najua, anajua, paka najua tena
Anajua tena